zamstreammusic.org. Mwingine tuje ni voice.
Young Rex. Mr. Saxes.
Happy Roxy.
No other than young Rex.
Hebu mkomoka ni shovye ikara fwenu vyaka.
Shekala na shikati Wamomu malila, wamobali mumapati Tatila shikati showe nobe shina kuita Mbwe witu kilabia kuisha mugeta Shikwanga mango kia hoke la hamo Tatila nobe uke ni kakoshu mashimo yes. Mulumbi nga chonya mbisha kalenga Kupana mojena omonobe ukalenga yes. Life chanjinde kuyenda kanikani Nkali hove mtu waliwe za
kibidi kani yes.
Young Rex Mr. Success We never go wrong
Mbwe mkumoka nishovye ikara fwenu vyaka
Kwa kukumba mkwenu ngena lande Nikumbi liowe lia kuse hakulili Nayo winauka wakwata ase malis Omomu kiko matua mamu ndandanda Soka ndakulila kolelo ngeu na kuyanda Separa miowe never lose hope Kukawishi vile kuliko nge
mpama na shoku Embo mkumoka nishovye ikara fwenu vyaka Embo mkumoka nishovye ikara fwenu vyaka
Adam Lumai, Konje Konje 1K, Ayo Wisha Mr. Wokamo, MKs, Spark D, Flat D, Mudala Yenda Ha Radio, Badline Entertainment, We Never Go Wrong, Adizo, The Hands Drift to Zambia, See.